Kabisono samini lapha emhlabeni. Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zasemhlabeni abafumi. Kabisono samini lapha emhlabeni. Abaphezulu yezihlalo nezinkulu zasemhlabeni abafumi. Noma wenyukela indlela ibanzi mfisa ukuyekela. Kepho babe emazulwini uthi mntanami kanukhalelani. Kube khaya emazulwini bavumile.
Bayabuza abantu,
but it's all not some me.